inside. Yeni chuma we smack wako futai. Unapiga baba ya savana, kabu mabatani mongozana. Kumeyeshi kwa miwanangana, nafuga wenzako walanya. Tatu vyako mejona, yona munga fingi vingine afai. Yona munga nanona, na bado na wengi kwa yose jidai. Tatu umeshona, yona munga fingi vingine afai. Yona munga nanona, na bado na wengi kwa yose jidai. Shigwambi, uyo shigwambi. Shigwambi, uyo shigwambi. Ana sura nyingi za majonzi za fura asipoteke. Na ana pani nyingi za kuputeka toa chapa na ni mapepe. Unatuma vocha kwa mikogo, umeana chati na chogo. Wenzako wanakula nzima werobo. Punguza michecho na shobo. Tatu vyako mejona, yona munga vingi vingine afai. Una munga nanona, na bada na wengi kwa yosi jidai. Tatu umeshona, yona munga vingi vingine afai. Una munga nanona, na bada na wengi kwa yosi jidai. Shigwambi, uyo shigwambi. Ale shigwambi, uyo shigwambi. Kawate, asikuteke nawe. Kwa makini usidangani, akiwa yuko nawe. Mara muongo, mara muongo. Shigwambi, ana longo longo, longo longo. Shigwambi, tatu umeshona. Yeah, yeah, yeah. Unamonga na nono. Shigwambi, uyo shigwambi.
Yeah,
ale shigwambi.
Yeah, shigwa rama baby.
Uyo shigwambi.
Yeah, all the shigwambi I say yo. You need one me change your flying amazing. Yo, Raymond is in the building baby. Gajonete, oyo, gajonete. Green record baby. Some best city boy. Amazing, funny classic, you know what I'm saying?
Shigwambi.